siwezi kuchiti mimi we. Siwezi kukuchiti baby we. Siwezi kuchiti mimi we. Siwezi kukuchiti baby we. Oya we. Da, atajitolea ahadi nyingi mbele ni atakuambia. Uyo we atakuzoea. Utadeti naye siku nyingi bila kumjua. Kumbe anajibebisha. Anataka kukuferisha. Jamani, siwezi kuchiti mimi we.
Muongo,
siwezi kukuchiti baby we.
Kumbe muongo,
siwezi kuchiti mimi we.
Muongo,
siwezi kukuchiti baby we.
Ulishateswa ushapigika sana. Mawazo mengi hadi kukata tama. Naye atakuja na maneno mengi sana. Eti nakupenda na tuwezi kuachana. Kumbe anajibebisha. Anataka kukuferisha. Oh, anapakufikia. We kumbe muongo anaficha kucha. Utakuta nasema jamani.
Siwezi kuchiti mimi we.
Muongo.
Siwezi kukuchiti baby we.
Kumbe muongo.
Siwezi kuchiti mimi we.
Muongo.
Siwezi kukuchiti baby we.
Jumbeli bwana, nionyeshe utaira. Chezesha tumbo kwanza. We kama umekula basi jumbeli bwana. Nyunishi utaira, chedesha tumbo kwanza. Weka mami kula basi kibosi boss. Unacheza kibosi boss. Kwanza kibosi boss. Nyunishi kibosi boss. Maza kibosi boss. Unacheza kibosi boss. Wewe kibosi boss. Nyunishi kibosi boss. Mushiza!